Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Wattaratu bogi jangale fandu hala Mamadou Samassi ko jangnyalli sakabe hedibe Tama leruji sappo jena tottugol kurangul gouvernement o humpiti ben le teddinama le ledindi hakilaji jamar ne kay na sirti bangal mudul debbo am ben e kabaru politique newaki jogede yu yewtere meden do 8 mars nyaloma hertanango rawbe chaddale nde sambintan jam buddam yaradam e litacugul korto e mama hala mudul le yewtere meden zoom sur hande di gon sem kabaru amen hande kikidi altinere 3 mars 2025 kabaru kura e fuddode korkandu ben goto fofu no famiri so won beltani be dun wobbe kay holliti do wayrado o woni yo tiagal ko gouvernement o humpiti hejo jogola courant mbion le ramadan du lolirgo plan unique halima yatara won ko hebane kada fastango sitasibe umar wegalu
o dabri fiato gouvernement leddi mali bo holliti yo hokkan jamar fo courant ko yata erga sappo jene le leddi mali fe mangal mudun le watti korkaru joni le fuddore no korkaru so jamar ko hemudun holliti hebi courant watti sedan joga holliti fa hannen huna fu weltan ko nari bangal hokko gon courant ngaji di saw le wi membe fa hannen nukku joga antun hebta courant halirano
de 5 6 heures
de joy yotar eru jeegom wattu joni o courant wara ko yata eruji sappo mi do fuddode non mi jiawan fandi mi kan hebudu eruji sappo e jenaayi de dido eru jufu kebaman de yibbe be kolto e dem de yibbe kolto gouvernement
mais aussi au gouvernement
ciagan hajle jaman tottunduri fa hannen walle humneni kabaru nyamdi leedi mali ko noddirta askoma hore modu holliti wi kabarje hokke gon courant on weltinge sanne du be weltinge sanne ciagan o dabri fiato lam ko be leednin yala jamare fu an heba courant no muyirino magan fofana kanyon amiru walle askoma
wa motiya kurango atabul
ko do hebu gol courant ngaji di dum weltiki sanne eruji ne arande wattu joni mi den keba fa eru jeegom so jukkiri ni al santi do kutal do mi mati wi dum weltiki sanne ko mi to kurangay di ko wattana juuti do bomako do gommin do dum nokku no dirte do bankoni min taykiti ki wi dum welti ki jaati ka yottaaki eru sappo e jeenay di do gawo do ila lewru korka du naati tagol kurangaji di
to ne kam me o ka dadi e kalal
mi ci tunde bi tagon kurang naati ken sabe uddi entreprise ngaji ko heewi be fatar kasin jomra galleji ko heewi golleji mu en boni tiagal mudun kanko ministre humni kabaru yite e jam o holliti hokki won jamare kurang le o watti ana bili do kalso han tajede do bibbe le fo chaga so sorkirde nanal mudun
sakirabe to taklaji mon du kabar jom banga be am facebook ay don x elendo lewru korka ben nyamduuji na heddi tidude faande le gallure menaka yo so maro gawru sikoro e ko nande mudun cuguji di kay faande na hewani jamarande tellaji yottare le gallure woni sawuji ben ewi jamarande ben jogidi tellaji kewdi bangal mudun mohammed ak isafa tan kejo amen gondo tundu ko hebene kedda fastango umar wagalu
kilo sukaran wonno sottede temdre e chapande juyi kilo gawren sottede temdre e butno gay dido nyamduji fu cogguji mudem biita ken buri hitani nyaloma handen o carton mokoroni ko iwrano leleedi alanzeri ana sottino arande temede jetti wattu junan sotte hakkuno ujnere temede nay ujnere temede juyi litre assansan sotte fa bu temede nay ko lati sababu ngabude kudde de lawi gondi tondi goni ko newaki lawol hakkuno menaka kany e niger ko uddi hakkuno menaka e gawo wa jottoda ansongo darbu mobilaji ban jogi ton tiida laaje mawdi be kolitir sinabe joboton yimbe le joni kaborde so be keba jabbade non dum wori hakkunde menaka kanye alanzeri do boso ngaji kanye chondi kosam fa yotto yo makorune sukkare chondi farani iurata beedi le hindu wide cogguji kedja ka le gallure de dum fu anay tiida laaje ko yimbe le nyamo be gondi hebude don ko mohammed ak isa faytan hebini sujjo tamani menaka
algadara rewbe ben na famdi sanne bangal politique le mali holti dun woni pelle rewbe had pelle darnide hakkeji rewbe denno serewol 052 kam fangol ben safana mudun yo humtande hore ben place uji rewbe so nometebe so ngotantebe ben do serewol goldo serewol jogi telaji kewdi rewbe yogabe kay holti woytike alhali mudun e gulator jati tidalla e le kabaru democratie le ledindi le pedro fam ko dano ko fatira fatiya tra hebani do fostango umar wagol e alsisse
Aminata Sangare debbo ngado politique leedi malindi gondo le CNT nyaloma hande o wirobe be ngattata koydo mudde politique sanne
c'est vrai
gonga rawbe wadi imadaraji mawdi yubbe le gulleji kewdi ma ko nayori bangal politique imadaraji rawbe be kanyu ka wana ko matte to sanne de wa wiide jati fa debbo lato ardo tawama bangal politique nadu de gulleji goddi wana huna ko ni
daw nyara sogoba goto debbo politique to yoro so o wi wakkatiji worbe le be jaati kedmirta be ciagal no golleji din gordi
parce que politiciens wi
worbe ngado be politique e jogibe kalsi wakkati woteji di kambe woni immotobe so ana fetcha t-shirtiji fa eto disaje kosam kan ko nande mudu so a debbo wala ko jogida goto be jettata ko ma jaati
e eten wari
ciagal dido tidalaji kan ko noddir assistant goita odo o hali yingo go jamarnde watta fiwde mabbe
tidalaji ana hakkune amen worbe amen ko hewe e fu min law min jaltam galleji amen fami jida e wobbe wobbe tay wana non do wordi be goto e tiddalaji de be gondi fewde mudum
kanko noddete juka tarawari goto gondle feddi IRD de o rewbel be jatun kokolata anyaaji muden lobbi kanya yakawere muden no politiki wori o ko hebe do rewbel fusan gado politika tan worbe jati gaddata dum yen
holta wiide dun sukobe mbiyan wuro bubu korole commune nonogo cercle joro mbiyan haddi hipugol joni ka borbe andita dum wadi nyande aswere go mars wattu 1h denno sira fuji holta wiide tiagal ko be pelondiri joni ka borbe mbiyan hebi dogudude e mbiyan wotroji tati kewdi kulentreji be jadi dun yimbe mabbe barumbe yogabe beedi yimbe beedi wiide hadi do wattuji di mbiyan hipugoji ngadi se do gure de be yimbe do yimbe ngondi jati dranade ben kambe koy mabbe kabar mudu fewde gube kaptoje de
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yoto meda verifo an yewi do kabaru men passeport AES interno landol won do tama leddi men ambassade leddi chin ngondo le mali men salike nangude o do passeport AES fatma sakujo hebi mbe wodi madrajo ko hebe kada festango alcc
ana heba balde seeda jom halaji ana yiltinedo facebook fa yeto tiktok kulti di wiide leedi shin jabana e passeport AES walla julabe dawobe le leedi amende fa yeto malin kobe njodi be njola kam endu wadi communique mu em noga jeego lewru fevrier tan 2025 mo wulite ele mudum fewde kana kobe leedi amende ko nawri bangal salago leedi shin hokkude be visa sabi passeport AES obe jogi parte dido halaji ambassade leedi shin gondo le leedi amende yaltini communique mudum mo finni dido halaji le mudum be beede hala fa han wiide du leedi shin saloraki ni tam hokkude bibe leedi mali visa bay goddo kasem gollirgal modo kumani do jaagu fa yeto usine ngaji le leedi amende mo noddirta chambre de commerce et d'industrie kany do finni dido halaji le communique got jaltinaado noga jeegom lewru fevrier du gal do gollirgal e le vice secrétaire général mudum holiti wiide signini talki ko yotto to sappo e didi nartoji visa leedi shin urto malin kobe be jeey tiddala fu sabe passeport mabbe AES haya faiso leedi shin kanye gal do gollirgal le leedi amende ka finni dido halaji passeport AES o le nyaloma hande o ka halaji kewdi an wondi wadede fewde e mudum do beme ande kesede
bangal zoom sir meman hala yimbe le ngarobe njam buddan wattu tatugol lokorka sato kay dum sekitoto jatti l'hopital dahono sita sidibe
jambuddan ana weli sanne cegaso neddo wadi ngon mo fedda mudun hebe no yarirta jan a taw honede mudun ana yori koron sakku watti wulare joni gido aminodirta do musa kanyo neddo goto yaro jan sanne giddi watti sappo e jeegon jamde o hinnato on jeewa air ceggan silmaaji cefantati o bam mutu makko o yaa soda glasi watti sedan tan korka tajeten kullen fu kawrintinama timmi li on watti a taw musa hakkile mudun fe jan glasi o woni na arfa misire doddinama kanko musa hokkito yargon jan sanne ceggaso yari jambuddan fo haari o biya a allah jambuddan ana anito yonki neddo sawi ga famu tan musa anna kuteji yargon don jambuddan cegan so korka tajama sabli watte sedan tan o yaa fuddi o julle kasin musa lonkan darade lonkan turade o lamdo hori ko o wi anni kanko yari jan hande sanne le watte sedan tan kanko musa lonkan fa o nabbe doctorore sabe leedi nawor fattade hor nawore mere teutro onon modobe korka tinno don watto hajjile e yarda jan fajjabbito cegan so korka tajama sabi ndogotrame holliti huune fuko wa hedde neddo tidalla le watte korkaade joni hana watta haqqile mudun parti hono ko hewti Musa on hewta enendu
min nani min pammi sita sidibe secrétaire docteur na kabar yon hande en baaf sar fotolti ni himbe yor bangal numéro amen son 16 86 56 sikki wala dum yu tamen noto to watta na gilu dum himbeji modon bangal kuna fon yu 37 321 mere mere non ka fon e fof buudi nogay tawle telephone jo o secrétaire meden magazine magalin meden go gouvernance citoyenne tan yewi dun do talkuru ben jam de kawral ben gondudo windede dido wattuji di yalla ne bedor famdu ko wan mudun keddan ko mi hore bandu do fostango min estatisti be yo en kirejam eli odo projet sariaji heftagul jam e tongane mudun sappo e goo fultama kasindine rentinde golleji heftagul jam di rewbe e hayabe tongane mudun chabande jegom e tati mimi hala faba lamkobe fewde rewbe kebe torraji be ka dum fu tawede pelle rewbe holti wiide ko heewina haddi gollede bangal mudu keddana manam kanti gundu sisko hore jokofu
la charte
o charte holditado an hanata sabe non am hajjeji menen rewbe sobe ko natto sabe patti bonalaji fu ade fitide amen fa hannen sere fu walata ko hollitida wi menen rewbe men wa hokkede hoore yaaku le leddin mine milo hannen ana tirsi hajjire fuggo holliti ko naari bangal hebde amen darorgal e lam on fatar kasin wartere ko amen e kawari jeen deejere ana haani pamrede so
politin kobe beedade anya mabbe landal wuteji holliti don anyaaji yogaaji adribe baale politique hono no hunno togo e Umar Ibrahim Touré holliti yo adi Amadou di teddine fabaaji baale politique don huncede hoore
jawdi ko han hokkede baale parti politique an haani yobede sab ñol man handen bede wonde kalle jama on wi o kalso hakkam balle parti politique fu o kalso hakkatedo wawa fe hejide parti politique cafande jewone leedni le hitane ñol man handen me mursi hajjeji amen ko heewi di hajjeji du an han wi nedde o charti sab ñol man handen peneji e nannal muude heewi fa wala sedan kulleji kewdi lonki hebde lawola aran sa huune fu haali be gollire
engagement également ne sont pas tenus
pelle halnana en mitibe wiide neddo mo wofata kay wala denno ingil adama kay kala kulati sobe ko gadda e golle den ko nyaki kabar mudu kambar dum be beltani ko gollale dudo talkuru heftogol jam keddana docteur Adama Traoré horejo dental pelle halnana en
globalement nous attendons
sa jewitan le temdre fu cefane jetti hajjeji amen hebi lawol festa wonku nyakidu ga handen men wa halna weltike sanne ceggan di anyaaji pamadi ben hantenata fa hanen be watta hajjile e kulleji fu ko hollita le jooda hala ko noddete dialogue intermalien ko jantata do kabar deejere fatata kasini yirmunde leedi meden ni en nanan mudum
dans tous les domaines
wonku hani hunchine hore tafunno yalla ilaji di na keba lawol gol do kongol dental pelle lidindi won ko yottini lamkobe be yimbe commission o kedanna Ousmane Issoufou Mayga horejo kubbal juinangal windugol talkuru hotogol jam e deejere
il s'agit d'instauration
ko tewte tan yalla jeen e deejere hebe ciagal mudundu wotede heba larne le di golleji horebe bal parti politique won ciagal leedi fu an han hedede ne lalnugon di woti ngaji fotade kasse hetno kabaruji e walla ko notre hot autorité de la communication
horejo gouvernement holti do nani fami beede wiide lam o wadam bodde mudun bangal mudun keddana general division Abdoulaye Maiga premier ministre
il me paraît important
ana tirsa hannen wi certe signinado ko naari bangal wadde jeen e deedal leedi mallin yi huuna tan kessere le leedin hannen ko natto sab dokkundor go juude jaali ni fu yalla da e deedrana hebe hakkune jamaare lewi horejo leednin o waro fi dabiriji fu yalla golle fu ko hollita ala heba huncinde hore
dans votre noble mission
kur konsional holti wiide na yidi ndudo talkuru beede e seraji leedi ndi CNT kay yela mabbe wotiji lolidi referendum landine yalla be leedi mali na holta klaji mabbe do ndudo talkuru mistan wiide fanda mo chakiti tewtede yo holtinde ndudo talkuru re transition talkuru lato to gal kala mi joji di fandaaji mudun yo hunjan hore hetugul jam e deejere leedi ndi